Listen. Dance a raga.
Ay, 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 ay.
It's a remix pattern. Let's go.
Astronauts. Too much. Piratunes.
Tambuka, tambuka, tambuka.
Davu zango tambuka.
Chop, simbuka, simbuka, simbuka.
Davu zango simbuka.
Tambuka, tambuka, tambuka.
Gawe, bihindura banywanyi bawe, kandi mu mazima ribo banzi bawe, nyango bagushira hejuru bakubesha besha, never ever give them full attention, right now start making your decision, kuko nabanzi baba bafite za mission, bareke basige tambuka simbuka bareke,
tambuka tambuka tambuka,
davuze ngo tambuka,
chop simbuka simbuka simbuka.
Hinduka, uyu munsi ni jirori, simbukira hejuru, simbukira hasi, ibisika biratanduka, simbuka uburwayi, simbuka ubukene, uyu mwaka birahinduka, simbuka mabuye, simbuka hejuru, fake friends, we quite so under, actions gonna speak so under, amagambo bayagabanya umuziki, tuwusunika ibikorwa bigere kure, mu rurimi rw'urufumbira, fumbira, fumbira, fumbira,
tambuka, tambuka,
davuze ngo tambuka.
Simbuka, simbuka, simbuka.
Navuze ngo simbuka.
Tambuka, tambuka, tambuka.
Abanzi bawe batambuke.
Chop, simbuka, simbuka, simbuka.
Abanzi bawe batambuke.
Ibyo wibwiraga sinabyumvaga. Ibyo wibwiraga si byatuma umutima wemera. Woya ntibyashoboka. Ibyo abanzi batifuriza tuzabikora bazahemuka. Icyo ni cyo twaremewe.
Raga, tega, tega. Raga, tega, tega. Davuze ngo tambuka. Abacendura basaza musimbuke. Abasore ni kumwe namwe musimbuke. Abato namwe ntabwo tubibagiwe. Umuziki ni uwacu musimbuke.
I run some an emote pro thanks for the kick.
Sound
events management as well as
Tambuka.